when I was listening to music. I got sick and tired.
Introducing.
So I got to do this shit with my boys.
Come on,
shit. This next track got me feeling worried about y'all cats who are singing. Overdose of the track. DJ Edward.
Can you feel this track right about now?
Yeah.
I got my family and my boy in the building.
Overdose on it. Represented for the Superheroes album. Coming out sooner than later. Okay, I'ma stop talking and let some of these cats ride out on this.
Alisikia the rush, akasikia mishuma. Akasikia chini chini, akajua mini star. Akaanza anga kuniulizianga kwa mta. Ni vipi na ule mse uwa amenga. Akienda hepi juu chini ameva. Akambi wanga jo, toto vala. Nick Dog, yani jina kubwa mada. Wanga na madem kama madrink kwa bar. Na kisha dishi, yo wanga masa. Heartbreaker, na kuacha kwa mata. Yep. The most dangerous jama. Nika kuongeza mafuta taa kwa maka. Na anapenda klasi hudra kwa mta. Dem ametulia siule anamanga. Dem amebeba 5 kgs kwa bra. Dem anakani pampas ameva.
Uyo ni nani kijana chipukizi. Mistari ni kali na profia ni kali. Eti nani ni kute maskani. Utaani hukondo maskani. Masupahiro yo nani. Anauliza eti uyo ni nani.
Boy, cause all the girlfriends talk a lot about the boy. So she's heard some things, a lot of which aren't true. But no matter what they say, she still thinks I'm cute. And she still wants to ride, wants to see what it's like. Wants to hang with the killer, spend a day in the life. Now she wants to be my girlfriend, wish we could be an item. The killer don't wipe him, I just one night. And I know she don't like it, that's the way that I isn't really trying to find me a wife. It's just something in my blood that won't let me settle down. Living in the fast lane and I put the metal down. But she's hoping she could change me. Maybe rearrange me. Friends say she's crazy, but she keeps saying maybe. One day soon I'll come around back to her. Yeah, that day came soon and I ran right through her.
Uyo ni nani kijana chifukizi. Mistari ni kali na profia ni kali. Eti nani ni kute maskani. Utaani huko ndo maskani. Masupa hero yo nani. Anauliza eti uyo ni nani. Nani uyo. Nani uyo. Nani uyo. Nani uyo.
Superhero and rap can pair buzz
into the
beat na kicks ni katikati
yule
snana tuta mini shapenya
yule
when you call both the lyrical assassin the superhero bad boy kijana mystery. Well that's me kijana wa mta mucheza tuna song kama strings kwa guitar nupe wa vitu moto kama water heater mi wanga nikitil mu itwanga tusuja. Dem kawe na boy kami nikashe ngare kwa mtakahi kibab mamistare matrakaji to drive through na gare kwa mosari. I'm the boy you wanna call papi. I'm the dog you wanna bust. Woof woof.
Uyo ni nani kijana chifukizi. Mistari ni kali na profia ni kali. Eti nani ni kute maskani. Mtaani huko ndo maskani. Masupahiro yo nani. Anauliza eti uyo ni nani.
Sani mezani, Miz Lawino na daftari. Unabaki nikishika mic na flow ka atiriva. Hadi speakers ina kiva, she anaiva. Anaulizanga mini nani, hajui ni gangari. Kitumbaya yep, lavi davi nikiwa takari. Flow tamka tanjari, tangu siku za dangari. Nilikuwepo hini comeback, reloaded baby. Expert kwa sketchpad, alphabet inspector. Retard kutema tank, flexika PS pack. Nipe brush na canvas, nikupe artifact. G-Dragon and Rock, na show ka isi witch
crack. There you have it. I gotta send out my shout-outs to all these guys who are on the track. Cosmo, Nick Dog, Killer Styles, Old Peeps, and the guy who just killed off the first G-Drop. That's a boy. I'm telling you, we ain't taking nothing less than the hottest music in town. It's your boy, DJ N-Ruff, overdose on the track. Yeah. You wanna know who we are? Okay, Old Peeps, take him around back to side. Give him a chorus. Okay.
Uyo ni nani kijana chipukizi. Mistari ni kali na flopia ni kali. Eti nani ni kute maskani. Mtaani huko ndo maskani. Masupahiro yo nani. Anauliza eti uyo ni nani. Nani uyo. Nani uyo. Nani uyo.